moshi wa mushilo ye atungulule umwe obe wa mutima wandi suminisha mupashi wa mushilo atungulule
She come, she know.